I don't go for you. My love is for you. Then it will rotate me and you. Me and you, you. My baby for really. Kwako mi nimekuwa zedi ya really. Kukuwacha mimi wezi kwa dili. Sijalolo kama te nime kama te chini. Kwanza joni kupe habari. Habari za moyoni, habari za sirini. Mano shani teka ushani piga chini. Kwani ama tozi wana kuambia nini? Nini? You love me, I love you. Niache ulichukua moyo wangu. Vunja na mifupo yangu. Mekupenda wetuliza nafsi yangu. Nafsi yangu.
I don't go for you. I don't go for you. I don't go for you.
I don't go for you. I don't go for you. I don't go for you.
Hey. Chaliana nambia, bende huyu gelu sibadili idea. Ongeza love, yani kazi ya. Niamini penye nia hapa kosi njia. Ongeza love. Ongeza love. You love me, I love you. Niache ulichukua moyo wangu. You love me, I love you. Niache ulichukua moyo wangu. Vunja na mifupo yangu. Mekupenda wetuliza nafsi yangu. Nafsi yangu.
I don't go for you. I don't go for you. I don't go for you.
I don't go for you. I don't go for you. I don't go for you.
They call me Shab. HG Music. Groove MC. Money Talks Records.